chine sana chimbe bana mavuma tone ubavu Ila kumbuka no maneno love yeah, yeah. Kitana nivunya chaga jifanye so mvivu oh, oh. Ila kumbuka no maneno love yeah, yeah. Pesa watamvua kwa nyap No money, no love Kama huna pesa kuwa msikifu Pisi kaleta kimaneno Anataka mtonyo No hawe mtuli Kiwa na mapene Utapata wembamba na wanene Utawadogo dogo na wajane Utapata wachina wajapane No money, no love Yeah Paka maji mama No money no love Squeezy mke wako anachukuliwa Na unapewa pesa na unatulia Na ndio kwanza unakuwa chawa Eti boss tajiri au na bali